unanipendaje? Hivi umenipokeaje? Mana nasikia sana, umenipokeaje? I deserve nothing. Lord, you give me everything. You never disappoint me. Oh Lord, in any way. Yani hata mimi kianguka bado, mkono wangu nanishika bado, kwenye mitego ya mwovu Bwana bado, baba yangu nanivusha bado. Yani hata nikianguka bado, mkono wangu nanishika bado, kwenye mitego ya mwovu Bwana bado, baba yangu nanivusha bado. Jesus, you're my desire.
More music at gospeljingle.com.